wanganya kusibula bulugendo longo njabulila awatali songa nondeka ma baby muwisele ele mabega ebyali ebinungi byonna walekawo amaziga nekulukusa ma baby jukilo mukwano gwe twalimu nze nawe nawe nkuwo mukwano gujude natena tiwanganya kuzibula mulugendo longo njabulira awatali songa nondeka ma baby kati nsaba okomewe nonjendi omutima gwange gulumiziwa singa okimanyi ntikwagala wandibadde okwatibwa ekisa nokoma weno gyendi mukwano ebintu by'omukwano byasukako kuyagala apenda mulala gato mukwano gunyuma gamakubirako nga we muzanyo buzanyo hani natemya tiwanganya kuzibula mulugendo longo njebulira awatali songa noneka ma baby akamuli kaloza kali akalunjo kuzama byonna walekawo ngenda nenebuza wagenderera ki okundeka nze omutima gwange gulumwe saba okwatibwa ekisa oddemu okunjagala nga we wakola muliro kusaba kwange sabunyiga ebiwundu by'omutima gwange omukwano ogwali omulungi osalawo n'osula eri mukwano we wagenda buli kimu ekyange kyatabuka kudamu kukuyuwayo na